Pete Mac, you got the hit though. Pete Mac, you got the hit though.
Yo, excuse me. Yo, Tsunami's Records. Shot on target, shot on target. Nilikuwa na aim the moon, but sunny ba ati nimegonga the sun. Mziki ni kama ni be on a run, na bado na press, jubuda na anna. Make it rain, showers of blessing. Niko lyrical kwa nini kesi, thank you my God kwa hii umbali. Hata kama na answer safari, so one day nda on kagari. Na sidhani nda isha mistari, niko na kaji na niko na stu. So nangoja ifike wakati, muda ni gani, muda ni huu. Na najua jalali ya lali, yo. Making a step without selling my soul. I'm ready to bet, can event, God, watch me close. Making a step, without selling my soul. I'm ready to vote, can ya Ruto, unipote kwa zone. Nilianza nikiwa mtoi mkidi, zile desi nilipigwa baridi. Pesa ni zero maparoa wako, ni kushika kitabu na bairo. Lafo ni roge, adi ni choke, waka uku mapepo zitoke. Na noa knife ni kate matoke, na tulizimu atoke. Life si fair, Buddha li left, akatocha na mother to hustle. Mungu ni nani awezi reject, akanisafishi. Ya mipango, sign a trend, sign a trend. Oh, my nigga you don't know. Niko na Mungu na goja tu ganji. Oh, S.O.T. Shot on target. Nilikuwa na aim the moon, but sunny baati megonga the sun. Mziki ni kama ni be on a run, na bado na press, jubuda na anna. Make it rain, showers of blessing. Niko lyrico kwa nini kesi, thank you my God kwa hii umbali. Hata kama na answer safari, so one day nda on kagari. Na sidhani nda isha mistari, niko na ganji na niko na stu. So nangoja ifike wakati, muda ni gani, muda ni huu. Na najua jalali ya lali. Shot on target. Nilikuwa na aim the moon, but sunny baati megonga the sun. Mziki ni kama ni bio na run, na bado na press, jubuda na anna. Make it rain, showers of blessing. Niko lyrical kwa nini kesi, thank you my God kwa hii umbali. Hata kama na answer safari, so one day nda on kagari. Na sidhani nda isha mistari, niko na ganji na niko na stu. So nangoja ifike wakati, muda ni gani, muda ni huu. Na najua jalali ya lali.
Shot on target. Nilikuwa na aim the moon, but sunny baati megonga the sun. Mziki ni kama ni bio na run, na bado na press, jubuda na anna. Make it rain, showers of blessing. Niko lyrical kwa nini kesi, thank you my God kwa hii umbali. Hata kama na anza safari, so one day nda on kagari. Na sidhani nda isha mistari, niko na kajini, niko na tu. So nangoja ifike wakati, muda ni gani, muda ni huu. Na najua jalali ya lali.